Skill. Vinz. Jema le make it juicy.
Tobi langa lomwe in a city kumfai. Lito saku konda iwe mpaka kufai. Ukamani metulila kufa pumai. Nentima watenga. Ukamani uza pena mume umavera. Kumani kumbuta mene umani kondela. Kumaseka tima pranda jakumene tajokela. Ukumada wita una kongola zobela baby. Vanessa, ntima watenga.
Zamani.
Every day, umaoneka nyuani. Umandipata mujo. Maonekede ya koa. Kodinda kwa makolo. Kapena, unagwa kumamba. Diwedi gangelo.
Jema le make it juicy.
Vanessa.
Vanessa. Vanessa.
Lengere chako ni maganika banga majinia. Ukamani kwina ngari majikia. Dima zoya mbana pena koma dima mbana pwino baby. Nda kudila buyu marry me yeah. Inenda penga. Iwe wapenga so.
Baby Jema le make it juicy.
I wanna wake up on a window with you baby. Kukiko nila rusa movie night baby. Inda bala just to make you happy baby. Pangela pangu nila kufeka jimpete. Iwe vane.
Vanessa, forever be your man.
Forever be your man. Every day, umaoneka nyuani. Umanipasa mujo. Maonekede ya koa. Odina kwa makolo. Kapena, nagwa kumamba. Wedi gangelo. Vanessa.
Vanessa, Vanessa.
Make it juicy.
To be langa lomwe in a city kumfai. Nito saku konda iwe mpaka kufai. Ukamani metulila kufa pumai. Nentima watenga.